sasa shisa na sebandle awumithi sibona ke amhlanga tsowele soni yashinamba yasho yalingwa sehlani singyotse sashisa na sebandle
Looking at this.